yankeesupplier.com.
To a pepu na risetti nature pa kwa mbele Shile te mambo mayele kale tawezele Saifi nime ya mana ishishidele Kani kumbushe zamani mapo ya wezele Na upenda msa mwanda weo kiozongosha Sidume dananda wana jipitisha Kumlimo na panda mina kufikisha Wata izoma namba na zoma anisha
Awawezi Kunyache mission na baby wangu awashenzi Awajui nivo pata kuchungu matembezi Unavyo watikisia kishundu kuna wezi Acha wale wapika majungu awawezio Kunyache mission na baby wangu awashenzi Awajui nivo pata kuchungu matembezi Unavyo watikisia kishundu kuna wezi Acha wale wapika majungu
Masi wenye nyingi
Toto nilipu na kodi, siyo mloga zila kufoji Litaponyesha wagonjoli kionda kupita kwenye woje Linapunusa migodi linacha gunzoli kipita lodi
Angi kwa mwalimu kipindi chake wala nisingedoji mimi
It's wonderful
Yeye kichanu wa minajaza na fasi zinizozi Nampati bamburu watina safi na salama bila ganzi Ye kichanu wa minajaza na fasi zinizozi Nampatiba muru wate na sabi na zola babi ya gansi
Mazese boy 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 It's
over Wana mwita Manager la Makatot International gang Manager Badroso Wanangulo ya wakudunda Planti ya kwewe
Chunky supplier Supplier